another one. X finger.
Tope de luma ni pidi.
A VIP let dance on the side.
Eyo bakira nyakudi madia.
Nasi mambamba.
Eyo bakira nyakudi madia.
Mbakira nyakudi madia. Eyo mbakira nyakudi madia.
Eyo mbakira, eyo mbakira. Mivudi ngonia. Eyo mbakira, eyo mbakira. Mavudo mbakongolo.
Everyday when I come on them street, crying and looking for them daily bread. In a divine me no jaja gonna bless. That's why me not give up peace to you right there.
Man drippy, man boppy, issue drip waku. You're not alone in a them pain. That's why I pick, let me come back again. Preaching for the youth, them not to be born.
Eyo mbakira nyakudi madia.
Nasi mambamba.
Eyo mbakira nyakudi madia.
Mbakira nyakudi madia. Eyo mbakira nyakudi madia.
Eyo matani nyakuma ndumbara madi vimiringa. Amatita na pande tuza mesuna fazi kufo. Nyakuma yombara madi plete mia siku fo. Ikatwa nyakanya pala lutasi mia siku fo. Okorizi mungu materinga femini rofo. Ido kuro kumvira kuminanti kunya ya disi. Sende mbari mbamba nyakuma nducha kongolo. Ombori mafemito kwa kunda mirimi ondisi fo. Katoe femini gati madi vipanga dari dani. Boda boda bolo katongilo bobi dani. Hiba mpurava, hisi mungu tia. Eringa femini rofo.
Eyo mbakira nyakudi madia.
Nasi mambamba.
Eyo mbakira nyakudi madia.
Si. Eyo mbakira nyakudi madia. Eyo mbakira nyakudi madia.
He's a hustle people read him. Pop a man read him.
I would ya bless I poor man them read him. I wake up early for the hustle in the morning. You are calling a singer here, don't think I'm silly.
Aye. When I see any kind of job, me there. Man be there, you to be there. Never underestimate any daily bread.
Dunia iko ngumu kwa nini unababaika? Ukipata ndogo ndugu usikula yote. Utui kesho itakuwa bila ya kukula. Kwa nini unataka kufa bila kufanya kazi? Dunia bana taka mchezo yenda pole pole. Tafuta maisha na roho moja ndugu wangu. Ukipata kidogo usizarau kazi yako. Nyakuma ndumbara, madripi miringa.
Eyo mbakira nyakudi madia.
Nasi mambamba.
Eyo mbakira nyakudi madia.
Si. Eyo mbakira nyakudi madia. Eyo mbakira nyakudi madia.
Eyo mbakira nyakudi madia.
Nasi mambamba.
Eyo mbakira nyakudi madia.
Si. Eyo mbakira nyakudi madia. Eyo mbakira nyakudi madia.
Balance Records.